Sidlale le Jennifer, batshele basimele ngesako. Inamba sayishaya ungasithande, sibadonse ngathi siphethe nentako. Ubani obadlalela ngekhathi, chef awatho sengibhande. Inamba le niphekwe bhambhande, iphethe intwana iphume nantande. Ubani obadlalela ngekhathi, chef awatho sengibhande.
Shayeli namba, benza bangala.